Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha saki ko mawɗo Ousmane Dicko yettitawan kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Hono saria gonɗi nde kayfejo dow Ahmad Alfaki Almadi tilike kikiɗe keŋe. Procureur CPI Haifi Ahmad Alfaki Almadi laatade hoore bonande cuuɗi gonga waliyaɓe ɗi UNESCO renanno tumbutoto hitande 2012 nde. Sagantoɓe Ahmad Alfaki Almadi mbi ko haifa ko hawrali e gonga. Maître Jean-Louis Gillesen wi imaɗo makko wona bonnude cuuɗi ɗi yo rende ɗi noon. Baale cagantoɗe sari neɗɗaku jaaɗe CPI ɗe keɗi kayfoje ɗe keñe e ɗum hollita golluɗo ko boni fuu yarata mere. Le guure kewɗe welise bugule cercle kati ñaw kelowdaɗe ɓangi le ko ɓadoto jonte ɗiɗi jeegon keddike hen le wuro Dialakoro jiitumu. Yoɗon goni toɓɓe kabaruji ɗi men jottintawa hannde bisimilla moɗon e dow studio tamani. Hono saria gonɗinde kayfeje dow Ahmad Alfaki Almadi tilike kikiɗe keye. Procureur CPI Haifi Ahmad Alfaki Almadi laatade hoore bonande cuuɗi gonga waliyaɓe meɗen ɗi UNESCO renanno to tumbutoto hitande 2012 nde. Keɗoɗenna Oumar Waygalo fa ɓeydoɗo ɗen faamu.
Le ngal ɗo kawrita nde ngal fuɗɗino keñe nde kanko Fatou Ben Souda laamiɗo suudu CPI ndu o holliti wiide wakkati joni o eɓe jogi daliliji kollitoji wiyede kanko Mohamed El Fekki o bonni ɗum wonono cuuɗi fina tawa ndi adnaara Allah ndu fu jeydi. Le minitaji capantettan caggal ko holli dalili wakkati joni o hollitinde wiide El Fekki kañum bonni ɗiɗo cuuɗi. Kanko El Fekki o e avocat ngaɓe makko ɓe fu ɓe kolliti wiide yo ɗum wona gonga. Avocat ngaɓe makko ɓe kolliti wiide El Fekki yo o neɗɗo jon hakkillo o janguɗo sanne du o wawa wadde hono ɗiɗo bonandaji. Kanko Alfaki o faande ɓe kolliti wiide wona kanko gandi ɗum woni janale waliyaɓe gonɗe ton ɗe so o bonni ɗeɗo janale no avocat ngaɓe makko ɓe kollitiri wiide Jean Louis. Le hanke ɓe kolliti wiide haalaji ɗi fu timmi ton kanko Zouzou Koumini ɗiɗo ɗereji o holliti wiide fa balɗe capanɗe jeegom ɗum wonon ko warata lebbi ɗiɗiɗo sariyaji garan jokkitede kasen ƴeewe yalla kanko Alfaki o yalla kanko golli ɗiɗo bonandaji. Kanko Alfaki o wakkande o fewtuno e caméra ngaji gonɗi ton ɗi hollitan wiyde hakkille makko ana jotti fewi immaki. Avocat ngaɓe makko ɓeɗo kolliti wiide wakkati joni ana jogui tagumasuji kollitoji wiide ko procureur o haali ko ɗum wona gonga.
Hono sagantoɓe Ahmad Alfaki Almadi ɓe mbi ko haifa ko hawrali e gonga. Maître Jean-Louis Gillesen wi imaɗo makko wona bonnude cuuɗi gonga ɗi yo rende ɗi nonno. Keɗoɗenna ko o haali le faccitago Mamadou Sama Seku.
Ɗum wona kabaru bonnude musiddaji noon a badan fayde wotere sifa bonnude musiddaji memaka fay janale ɗe memaka ɗum laaɓana goto fuf cuuɗi janale woni ko sammina ɗum ne wona bonanda noon yo ittude dongal dow janale waliyaɓe noon heluɗe cuuɗi e bonnude janale waliyaɓe ana serti fa sanne. Alfaki Almadi jaati holliti wiide yo ɗum haybude janale ɗe noon caggal muɗum ɗum o holliti wiide ko woni le kabaruji ɗi jaati memaka.
Baale Mali cagantoɗe hakkeji yimɓe jeehi CPI keɗi kedu keñe gonɗoygol kayfoje ɗe e wi majje e ɗum hollita ko boni yarata e mere. Baale ɗe ana jiɗi hono janguji rewɓe fawarde torraji goɗɗi ɓeyde e dow kayfoje makko ɗe saabe de yo kanko Alfaki wonno hoorejo policien al'islam to tumbutoto. Maître Mokhtar Mariko président AMDH o haaldi Issa Fakaba Sissoko nelaɗo studio tamani. Keɗoɗenna Oumar Waygalo.
Nous avons beaucoup d'espoir.
Miɗen domtuno oɗo sariya ko heewi ka wakkati joni o sa ƴeewi himmeji amen ɗi fu kuncenaka hoore oɗo neɗɗo ko wiya omo sare wakkati joni yo bonandaji gaɗɗile basiji tan. Kanko noddirteɗo Abou Touraba somo haaɓo o sa ƴeewi kanko wonno ɗum won laamiɗo anniyaji gonnoɗi ɓamede ɗe saaha leydi meɗen ndi bonandaji ɗi jaadinkoɓɓe gonno wadde toon. Miɗen jiɗnole jukkoje makko ɗe hono bonandaji ɗiɓe gadɗuno fewde e rewɓe ɗiɗo bonandaji ɓeyde e jukkoje makko ɗum wonon ɗo wonno to tumbuttode kanko wonno ardade jihadinko. Bange goɗɗo sa ƴeewi won yimɓele joppitaɓe wakkati joni o ɓeɗo yimɓele eɓe gondi e hulɓinde hono yimɓele ɓe bonandaji ɗi gaɗa fewde e muɗum ɗe e mbawi hulɓinde yimɓele ɓe bonandaji ɗi gaɗi fewde e muɗum en kañe ONG ngaji fa yettoyo e ceediɓe wiide ɓe gaɗi bonandaji. Laamu ana hani waylitinde wakkati joni o ɗati ɗi nangui ɗi ƴeewa yalla hono ɓe baylitirta ɗati sariyaji ley leydi meɗen ndi. Wakkati joni o miɗen pawi gikki amen e CPI ƴeewa yalla hono watta fa yimɓele gaɓɓe bonandaji le saha leydi ndi.
Kala ko jiɗɗo hollitinde hakkillaji mawɗon poɗe fa e dow bembal amin Facebook ɗo studio tamani. Hono hooreɓe diina ana darani fa sattere diina lilefo leyɗe ɗe sela yo ɗum woni koɓe andini ley koɓe jiidi e yeɗoɓe kabaruji ɗi noon. Secrétaire général Malick Ba wi sattere ɗi diinaji ana hani ko dikap efa di chala ele lefole deme makibawi yude sapo jena yade noga leur marsundu batu wadan do bamako do nena kedadena ko haali le faccitango mamad samaseku
do humpitinde yimbe e beydande be famu bangal wadande hakkille e dina meden ka sabe gilla empini dina goto woni ko anduden kabaru dina chatudo o ele dubi chakiti din woni ko min jidum le leedi meden wakkati wari ko yibbele dina amen be ngada kawrital njewta salla ta yimbele be ana pera e cianda di e fay ko boyta dun eden kani waddi kawrital mangal gongal do lefol leede hono senegal e guine ngarata e mudun bamako do fadde den minen bibbe mali kani waddi kawrital pomaral do min totondirta hakkillaaji do majju
nyaokelo dade bangi legel kewde to weleso bugu le cercle katitu nenno kedo denna hono ko badoto jonte didi handen ko yata jeegon fa warde e yimbe jeegon le jalakoro jitumuto keddi ken tadaldu hebama nyaaw o yodum nyaaw kelo dade ono yimbe ton bi nyaawbe be kuncenaka hore law heddi dogotore en mi haldi to e isa soroba samake jaado goto gondo ton kedodena ko mamad samaseku faccitani en
set malanda commencé maintenant ça fait
o do nyaaw fuddi bodde jeenay hande gillanden nyande fuf mi den naba sukabe amen duude le gure meden yaade wule so bugu talatare jabbinde yibbe do heddike hen alkam sare der ruddi don goddi sami den woni ko min jidi e dogotoro o bangal waddi dabare pati du raba sukabe wobbe don e don ko immini chawrobe yaade sikoro e jitum taki tode sukabe tonbe fadde nyaaw o yaajude ka ko be jehi ton ko yibbe didon woni ko ewi sabe be mbihi kambe be njari won mo nyaw mun tiidi so be nodda be nelabe kay golle mun feewal fi tagal dum woni ko dogotoro en kulkuro nyela jewtode no worri nden min kebbi famu yo dum nyaw kelo daade non burdo anditirede menajit
intervention qu'on a fiki da menajit
hono ministre darani challa leedi meedan yeey ton kiki da handen fa beedro famu hono ngurali anapudi hono wadde le bankiji meedan nyalaade garoje de nden no jolle du ngaran wadde le ciudi bank of africa fu puddum hande hono gollebe be mbi ngana nenaabe leno ngoldi leno ngollirtani secrétaire général wi yontere waroore de boggi beedan tende sabede be beedan fa hande habade kedadanna Oumar Niala Bouli fa beedore den famu
ça fait à peu près un an que nous avons des revendications
anaya hitane joni ko min landi lami amen be ko lati kibaru sagoji amen nenno ko min landibe dum men gadnaimi men jibe anyaaki wadde hunde ne fu won kaddi den dun wadde min ngolloobe min kaldi min kawri sinibe gadata ko min landibe men jangereevu balde tati aralbar alkamisare aljimare yude 7h30 yaade 9h tagalde baltati sinibe gadanaimi sago amen den men dewran yaade greve kase ko min landibe dun yo toppe sappe didi non dun yo gollobe bank of africa tan godan hen yude kay yaade tombo
bank of africa de kay yaade tombo
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sangate kabaruji region ngaji meden di kebe faamu tan to burem to hono mobel spam durano ngel bamba sutama kenya bar hono barkaina ngel mobel ciutangel be tewniti ngel faato wuro tondo se be poyi wombe le magel fu se be jaadi e ko jogi fu kanyi be mobel ngel do hore nyalande leedi an kaku wadi bete hande buguni imar mum yo faabaade kominaaji di fa di kewta hono usuruuji mabbe di le buguni tem derafu atawan sappo chapande nayo en joyontan woni yobobe prefet wi fa warde sappo chapanta te go lewru desembre 2015 ndu tem derafu yo buccande sappo di tan woni ko keba denno ana hawra e ujinaaji jetti e tem didi le miloji chapanta ti e tati kandi yobede hono yambere dawla pulaku wadan duwansa yude nay yaade joy lewru ndudo ministre dewrintina leedi me mo finatawa kany e mo haggetere laamu tawdete e deedo yambere ton yo dun dabere gondudo e golle karal deejere e dewrintinal jande wadi e do jogala jawle europe kennade e yirore betay o segutu ko buri chapane jeddon yimbe juurube segu fa warde sigasu kawri e le jande le balde tati horobe pamanan no di jawdi nawtorte yo heejo ballo baade inde andite en walliri jawdi ndedo jande wadde kominaaji mali andini eto jawdi muudum jiwdo 2016 yaade 2020 ko yaata fa e milliardji tati e millionji temede joyi yo odo adad biro o andini puddode yontere nde to kulikurto be kaldi do sariyaaji wadde nde sariya kominaaji sariya wote fa warde e kawra alje beedi hendu ko wadde nde jogi hitande 2015 e 2016 yero kadule dido kabaruji hande ona hedade kedde hedade fa hande yewtore ma ana yeso yeji jango